watu ni waongo. Hasa siku hizi wanadanganya watu. Kuja ofisini nitakupatia kazi, kumbe ni uongo. Na hiyo ni hatia, ukishikwa utafungwa.
From here to bottom, wicked and ready just to get some money. Woman don't want a man who have no money, but we get it. Oh, that is a little
Mwongo si mzuri. Become a professor. Professor musikita. Eti mimi ni mdosi. Nitakupatia pesa.
Yeah.
Anawataka kwa mapenzi. Na pesa kumbe za bandia. Yeye kweli ni Mungu. Oh, oh, oh. Girl, deep down inside, he just thinks you're trash.
Maybe it's a lie too.
He'll dazzle you with money, try to make you act rich. Well, baby girl, you're just headed for a Uongo si mzuri.
Is it true?
Ni kama profesa. Profesa musikita. Eti mimi ni mdosi. Nitakupatia pesa. Na wataka kwa mapenzi. Pesa kumbe za bandia. Iya ya kweli ni mwongo. Fukoni yenyewe hana. Hebu mama.